Anyway,
Sicho Yamba, Sundufuno Kala So by now. Kaji Willy, Nugutifila Oto by now.
Utiwa Janzi, Sina Bwede Ndi Mavuvu Ngati Ndanzi. Chomwe Ndi Kufuna Ndi Tandizo Lako, Undiga Ile Paks Gaya Yote Ya Gonapo. Zao Slay Njala Sima Panga Nao. Kafusema Dala Omwe Yama Kwenda Bao. Ama Tomisa Ntajo Lako Takata Zao. Mimba Muga Yankulali Yesa Gaje Kwao. Choyamba, Sundufuno Kala So by now. Kaji Willy, Ndikudzifila Oto by now. Komano Ndili Ndinjala, Magari Ndili Ndinjala in now. Ndili Ndinjala, okay? Ndisana Mifuna Kuja in now. Ndufuna Kuja, Kaya Ndizi Gige Chips Olo Mpunga. Ndipate Nimbali, Ndizi Vaya Ndikakuta. Sine Olo Wilila Musa Nditenge Uvuta. Nagona nayo zulo sina gone ndeka. Nangandika natani ntumbasu sindi malimba. Olo kuleze lago ndeka machito wopa. Tapanga nizo teka zo inendijela pompa. Choyamba, Sundufuno Kala So by now. Kaji Willy, Ndikudzifila Oto by now. Komano Ndili Ndinjala, Magari Ndili Ndinjala in now. Ndili Ndinjala, okay? Ndisana Mifuna Kuja in now. Ineso Ndili Momo, tisonkelane ya papa tipige memo. Ameni sakufuna yo, atakungo sunta. Ifa yote kasunta, ndekuti siti zikonda. Akudabwa ndi maenda ndi chitimu. Ati ndu tita waiting ati ndalo wa gym. Tinabadwa chon chife matupi aslimu. Koma sindili safe ngati tayo pandalimu. Choyamba, Sundufuno Kala So by now. Kaji Willy, Ndikudzifila Oto by now. Komano Ndili Ndinjala, Magari Ndili Ndinjala in now. Ndili Ndinjala, okay? Ndisana Mifuna Kuja in now. Choyamba, Sundufuno Kala So by now. Kaji Willy, Ndikudzifila Oto by now. Komano Ndili Ndinjala, Magari Ndili Ndinjala in now. Ndili Ndinjala, okay? Ndisana Mifuna Kuja in now.